wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda Koonfur Galbeed iyo magaalada Baydhabo ku qabatay tababar ka saabsan isweydaarsiga khibrado ee dhallinyarada iyo bulshada deegaanka, kaasoo uu soo furay wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Koonfur Galbeed Olaad Maxamed Cali, welina ku qayb galay bulshada qaybasha shalgidisana. Tababarka oo ay taageerayeen UNICEF iyo dowladda Jarmalka iyo waliba la ku xoojiyay doorka dhallinyarada iyo shacabka iyo kaliyan ilaalinta deegaanka iyo la tacaalida isbeddelka cimilada waqtigan dalka markaasi uu ku jira, maadaama la ku dareemahay saameyntiis, taasoo u baahan in si wada jir ah isku kaalada sidii walan u wada lahaayeen. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda Koonfur Galbeed Olaad Maxamed Cali oo hadal kooban jeediyay ku qaybgalayaalka tababarka ayaa kala dardaarmay in ay ku faa'iideysadaan walaaqyo baray isla markaana bulshada kale iyo deersiyan wacyigelinta la xiriirta walka qabowga saameynta isbeddelka cimilada guud ahaan dalka.
Magaalada nadaafadda iyo walaaqyo kuli kuwa shaqeeyayna soo rajeeyana in muddaha socday wacyigelintan haddii la fulay seminaarka geed la siiyay inaysan dhab ah anqaadatan wasab dambe wal allah la walaayay intila siin gasi bulshada siin ku baahan in bulshada si gudbiyaal siin ku fade kan kala san ku warhaytan lix bilood miya shan bilood miya shan haytan way baad dhiman malayay lama bilood mana test layu siyadku bilood baroobo way hoon ka guuleysanaan lama sii rajeeyana oo bilahayar oo hataa inay hataa way rajeeyana inay hataa salariga dukurdi doon rajayn insha Allah bidna taala san hada doona marka dadalka ay ay la mujibaaro sadaa doona ka soo leey safaylaha ka soo leey tan boodi la gudbeer boodo faylaha ayan ee lamada blood it ay dadaloy soo macnaha lamada san nin ku fakana oo hadana meel eray in walaaqo dukurdi ay hadana oo ka sii faa'ideysana hob laakin una walaada nusqaan suubina waanu hanu gaabadaayan insha Allah bidna taala ee sabnaarkii nin fuliye idiyada ma sintin
guud ahaan caalamka iyo sanooyinkii la dhaaf waliba ku teegnay saameyn ba'an uu soo kireeyay isbeddelka cimilada ilaa haddana dunida la tacaalayta Soomaaliya waliba ay ku mid tahay dalalka saameynta adag ee isbeddelka cimilada dunida ku kooyay.